ቆፒ ፈያ ነሞተ ቫይረስ ኤችአይቪ ወሊንጅራተን ቢየከሰት ወልዳን ጉርሜሰኒ ገርጋራ ከቱረን ኦቦ መስፍን ታይሳ ቶርበንደር ቢያሶሲሱን ኬኛኒ ያደተማ ፈዲሳኒን ኢቱን ታኢን ሆጂገጌ ሳቱረን ኢሰኒ ቢያቦፍ ድርቀሙ ሳኒብሰኒ ቱረን ማሊፍ ቢያባተን ጀዴጋ ፈጤራ አከጀ
አከብያቲት ወልዳ ኢባ አፉሪቲ ዲግደማጅራ ኔትወርኪ ቅንዴስነ ኢሳቦርዲ ምትጋፈታማ አከናኖ ኦሮሚያት ወልዳን ኢበተኮፊ ሶዶም ንጅራ ኢሰስ ኦጋባ የራፊ ኖጋን ዋይ ማለቀ ግሎባል ፈንዲ ቶኮስ በከበከቲን ካሰ ማለቅኒ ኩን ኦጋ ለማሙሉ ነሞተ ኤችአይቪ ኤርሲዳን ወልዶቲዳ ኬነሙ ዳቤ ወልዶቲን ዲግደማጅር ወልዶቲን ዲግደማጅራ ማሊፍ ኩተሜ ግሎባል ፈንዲ ergudire global fundino ga fannumo motuman etiopia mallaka karora male balle sekanjedu debinu debu kanat dollara minena ibatukko regni seram wanin buneti kuni hom buini mallakni kennamu kanjedu debinu debi isaratti saganta dadda tratti media dadda tratti gati kasyan amma eda motuman arka duban namabiranat ergeti animbeini anuma harku makiyanin qatare namtichan isagal chani bodde masfin initiative kanjer walda tasfago tra maqa kutte abde kanjer tokokisin lamatammo ijolle abab daiman kanne afurtamanan gudzanture kanne manasankeset warikunin sakannamu fi kanne hat radute de gersuma motumma nagodu de gersuma nanno oromia nagodu gudzanture ijolle kana ganzabettin kada chaturte biyalatin de debite foto tin agar siste kanjer sadafa ambulansi ቡፈን ፈያ አዱኛና ገነ ታርጋን ቀቡ እቲን ኮትሮባንዲ ሆጅቻ ቱርክ ከንጀሩ ነሞተ ዲባማን ከንቲን አዋሉ እሳት ፉዳታሪ አምቡላንስ ላንድ ክሮዘር የቻለ አማ ፖሊሲ መጋለ አዳማት ከን አምቡላንስ ቸቲን ተጃጅላጁ ቦሎና ከኮጅራ ንብሬና ከኮጅራ ቢሮ ፈያ ሚኒሶታ ወጂኒኒ ወሊ ጋልቲ ሆጂዋን ቀምኑፊ አከሙጣኖ ኪያ ኡማታ ቢያነቲ በርሲዙ ነያማኒ ግዜ ባየን ፈ በርሲዜ ራይታ ilaltinani attitti cime isanga fatukuni wanna asi ergama fudatte motumma satilu dabde muse aniti malangere abara langa berikuma ibatiditi warra oli ananarra godanti si kinetinin akawanni kunchufamu godana anjede inkenu nandu amale nasakkal si sinjere kana ummani magala adama bek
saboda idada bate tu garabiya la dufte chura
warrumtina bekar sikabaniru bakattu ደምየናንም ማቲን ቀባ ዳይማ ኤችአይቪ ኤርስ ራብሊሳታቴ ቸዮንቱን ኦጋሳዲ ጥቁማለ ወልጉደቹ ቀብደ ገዋቀዮ ጨራና ከነዴቲንን በቀደ ቡዬ
አዳማና ፉዱን ሙጫጎደቹን ኤጋ ቫይረስ ከና አባቹ ከበርቴ ቦደ ጀቹ
ያ ኦጋ ኩዳላማ ኤርጋኒሺ ፉዴ ኤርጋሽን ደስ ኦጋሳዲ ጎርሳይ ታይቪ ኤስ ራት ካውንስሊንግ ይጎዱራን ወልበሬ አናፊሺሊስ ጋፋ ጋይላ ከኛት ራካስኔ ummata barsiisaa turre walfuunuun hin danda'ama waliin jiraachuun hin danda'ama HIV akkan babal'isne godhuun hin danda'ama
ati manaa keessa akkasuma vaayirasii waliin jiraatte
vaayirasii wajjin jiraatteti kan bilbilteen argatte gorsaan akkan kennuufi gizee sanan argadhe aga har'aa maatii gaarii ta'anee daa'ima HIV AIDS irraa bilisa taate meelaalaa jedhamti micayyoontiyya maqaan ishii meelaalaa jechuun hojii waaqaa laalaa jechuudha koricha gargaaramneeti dhalamteeshin HIV AIDS irraa bilisa wanna biraan fudhattu ammaachi
masfinigaa amma gabiyya alaa dhufte marsaa intarneetii adda addaa irratti sagantaa paaltookii irratti namoota barsiisaa jirta isa kan attamitti yaadda
sabsaara afrikaa kominiitii sarbis kan jedhu minisootaa keessa jira ummata afrikaatiif kan hojjetu warra itoophiyaanoodha kan bananii isaanuma biran voluntarii hojjechaa ture waa'ee paaltookii kanan beekun ture isaan tunattime akka paaltookii irratti ummata baay'ee argachuu calqabu asis kanan biyyatti hojjette biyya addunyaarraa jechuu dandeecha ijoolleen pozitiivii qorichumaayyuu bakkatti fudhatan kan hin beekne qoricha calqabanii kan addaan kutan namoonni baay'een garuu waaqayyo amanee jira jedhanii qoricha dhaabanii warri du'uudhaaf siree irra ciisan naqunnamee jiraan dur bara nuti calqabnu shaamoo kan jedhu finfinnee keessa ture namoonni beekaa HIV namatti dabarsan maallaqaan amma immoo biyya alaa kana namoonni vaayirasii wajjin jira maallatti manii qaalaaqla'u kan jedhu jira namoonni vaayirasii wajjin jiraatan beekaa nama biyyarraa dhufe nama haaraa akka HIV AIDS in qabu kan godhani jedhani baay'een gaddee Norway jettamo, Sweden jettamo, America jettamo, Canada jettamo, Paltoki kanarratti namoota baay'ee gaa'ela barbaadu wal fuudhanii waliin jiraachuu barbaadu isaanis immoo akka karaa kamiin wal argachuu akka danda'anis sarbisii san kennaafi jira karaa paaltookii kanaan tokko garasii tokko garaanaa walitti fidee walin beekan Itoophiyaa keessatti wal fuudhuudhaafi waldooti baay'ee jira qorichi bakka fudhattu namni walis sodaatu dhaqee fudhata achitti wal baree namni vaayirasii wajjin jiraatu wal fuudha rakkoon qabu. Biyya alaa immoo carraan kun hin jiru namni gizee wal arguu hin jiru yookaan HIV wajjin hin jira hidhee gizee wal fuudhu iyyuu hin jiru kanaaf rakkoo kana siikatin jira HIV AIDS wajjin jiraachuun gaa wal deeggaruudha wanni guddaan haadharra abbaarra firarra wal yaadanii wal deeggaranii nama biraatittis odoon dabarsin ofiifis jiraatanii lammii isaaniittis akka jiraachisan gaa'ela waliin godhuu jechuudha.
Dammaqina namaa loogii adda addaa isaan maa wajjin yeroo laaltu adda addummaa qaba?
Mootummaadha kan loogii nurratti godhu gizee duraasan. Uummanni immoo baay'ee odoon beekin loogii cimaa waan ati nyaatte waan itti duwde mana fincaanaatti seente aga diiguu gahanitti kan ture waa'een HIV AIDS Itoophiyaatti gizee nutti mabusanii akka ciraaqii tokkootitti akka waan sodaachisaa tokkootitti sammuun uummataa kan sibate. Har'a garuu uummanni jijjiiramee jira eenyutu hin jijjiiramne warra baratanis hin jijjiiramne Itoophiyaa keessa warra hogganan warra qabeenya gaarii qaban warra taayitaarra jiranii kan du'aatis jiran isaanii kan ala baasuuf loogis namarratti godhan isaan uummanni gadi bu'aan garuu wanna kaleessa jiru san barataniiru eersinis manni seenne hin jiru immoo mana tokko keessaa namni tokko jira istiil Itoophiyaa keessa an lama jiru kan sadi jirus hin jira kanaaf. Eersinuu maal akka ta'e mana seenee dammaqsiisee jira uummata maaliif nama saasa muree waan hin gannee fi dirqama ilaalcha isaa jijjiirrachuun isarraa eegamaa ture kan hin jijjiiramini warra teekniikiidhaan nama agallalu hogganoota mootummaa hogganoota bakka hojiititti namni tokko vaayirasii wajjinan jira jedhee alaqaa isaatitti himnaani guddina hin argatu taayitaa hin argatu fakkaata HIV wajjin jirtaa gahee kee gahuu hin dandeessu. HIV wajjin waan jiruu fi gizee baay'ee hin dadhabaa yookaan dhibamee tafa jennee taayitaa kanan kennineef jedhanii warra poolisii keessaatti warra daanyootaa warra biiroo ministeeraa biiruma hundu keessiyyuu akka nama tokkootitti hojjetee bu'aa buusa jedhaniin amananii aangoon kennaniif. Kan isaan badhaasa gizee meeqa goota keenya jedhanii na badhaasanii oduman vaayirasii wajjin jiraadhu ni hojjetan.
Jireenya kee hafee attamittiin hojjechuu barbaada?
Jireenya koogaa waaqayyo wajjiniin jiraadheera garuu ani du'usan manatti nagaamu hoggaa shanan san bira darbee hoggaa 20 guuteera nama natti dhagaamu yuumoti garuu kan natti dhagaamu ani duraanii namni maaliif biyya Itoophiyaa keessaa maaliif naannoo Oromiyaa keessaa hojjetee odoo jiraachuu danda'u maaliif biyya alaatitti badaa birrii akkanaa odoo qabu jireenya akkanaa odoo qabu hin jedha eedaa jaalatanii hin baqatani ani biyya koo nan jaaladhaan ture Adaamaa keessaa reeffan malee jireenya kootiin bahee biyya Oromiyaatitti nan baqadha jedhee of yaadeen turreen ture odoon hin jaalatanii san ta'e gaa amma achis immoo ani intala toosan. Hoggaa shanillee hoggaa jaallee hongeessiseere waaqayyo wajjin waaqayyo immoo naa godheere tayyaadha kana fakkaata addeetu.
Obbo Masfin Fayyisaa deebiinuu laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatooma yaaddeeti.